Sure, I know what you're in the bed. yegele na bivume
matano manema ekani
na kotsengere na mwambani
leo twaimba kwa shangwe
dada makande na neema
karembo liliani na kato
kadikate na pura
maka kitaona echome
mpeni karibu Elisa
matano manema ekani
kwa ante maisha mapya
Yeshua sasa ndiye wake
dada zewe dimisi na recho
Aisha nae baby Gloria
baraka Shabani na Eriki
mpeni kwa heri Elisa
cheza 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 cheza
Kaya International.